Now all Jamaicans, a swole up here, cause you should be proud of your country and your nationality. Hey, hey.
Whoa, 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 whoa,
whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa,
whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, and some, you and me go have some fun. Land of love, sea and sun. I don't need no gun.
In a Jamaica, you have the stick and ready. No man, I want no man, they feel no trash and ready. That be weird, chuckle, fax, and chuck it in ballet. Chuck it in a...